sasa yeye uaeleweki. Sunday school tulishinda pamoja, shule ni tulikuwa kwa siyu, mpaka wakati tulimaliza shule ndipo hapo tukapoteleana. Alinifanya ni mjue Mungu juni yeye aliniubiria, mara yeye akaanza kuwaka kanisani akapotea. Sasa yeye wanalewa mtaroni pia nalala, polisi wamemshika pia wao hata wamechoka. Pamela njo kwa Mungu bado anakupenda, ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela, tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Pamela njo kwa Mungu bado anakupenda, ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata?
Mjua Mungu pamoja uko wapi Pamela? Usiepe njo kwa Yesu I'm speaking to Pamela. I remember we used to go to church with that girl day one and you. Nakumbuka akisema ndoto zake that girl day one and you. Nini tena maisha hivi hivi day one and you. Nini tena kulewa hivi hivi day one and you. I remember we used to go to church with that girl day one and you. Nakumbuka akisema ndoto zake that girl day one and you. Nini tena maisha hivi hivi day one and you. Nini tena kulewa hivi hivi day one and you. Pamela day one and you.
Pamela njo kwa Mungu bado anakupenda, ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela, tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Pamela njo kwa Mungu bado anakupenda, ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata?
Nimjua Mungu pamoja uko wapi Pamela? Usiepe njo kwa Yesu I'm speaking to Pamela.
Kanisani wanakuhitaji,
ulikuwa amana, ukitaka maofu kwepukana.
Tupa Yesu wanakuhitaji, kanisani wanakuhitaji,
ulikuwa amana, ukitaka maofu kwepukana.
Njoko Mungu wanakuhitaji. Pamela njo kwa Mungu bado anakupenda, ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela, tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Pamela njo kwa Mungu bado anakupenda, ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata?
Nimjua Mungu pamoja uko wapi Pamela?